Mukwezi kwa munani nibwo ijwi rya Amerika yakoze inkuru kuyitwa Ntabarimfasha Edefonse ufungiye muri gereza ya Rubavu. Uyu mugabo ashinjwa na Madamu wa Julienne wigeze kuba minisitiri mu Rwanda kumwicira ababyeyi mu mwaka w'1994 muri Jenoside yabereye mu Rwanda. Aba bari batuye muri komine Mutura, ubu ni mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu. Icyakora urubanza rwaciwe n'inyangamugayo z'agacaca za Mugongose zahanaguyeho bwana Ntabarimfasha icyaha cyo kwica ababyeyi ba Madamu wacu nyuma y'iperereza bari barakoze, ahubwo izi nyangamugayo zigasanga umuryango we warishwe n'abasirikare bari baturutse muri Zarikamira, ubu ni muri Rabu ya Mudende. Mu kwezi kwa karindwi nibwo Nzitukuze mushiki wa Edefonse Ntabarimfasha hamwe n'inyangamugayo z'agacaca ya Mugongose zigera kuri enye bashinjwa guhimba inyandiko igira umwere uyu bwana Ntabarimfasha. Gusa nyuma yo gusanga nta shingiro ibyaha izi nyangamugayo ziregwa, urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Musanze rwategetse ko barekurwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda. Ijwi rya Amerika mu buryo bugoye yagerageje kuvugana bamwe muri zo kuko bakomeza gutinya kuvugana n'itangazamakuru. Nyirandaya Majimasiana ni umwe muri aba bari baraciye urubanza mu mwaka wa 2006.
Twewe twaraburanye, tuburanye tuzamukira kuri tanti ijuru ngo bacashakisha ibimenyetso kuri twewe. Tugeze iriya mu Ruhengeri turakomeye turaburana, tuburanye batubwira ngo bazadusomera kuri tariki 11. Twamubonaga hose hari uko tubwira akadupapira ngo dore ngo kashe ngo ni nshasha, ngo dore ngo kashe ngo hano ngo inyandiko ngo ni nshasha, ngo kashe ngo ni yake. Tugashaka ibyadari kutubwira twe bikatuyobe twigeze kubona kuri uwo mubyeyi uturaga ngo wenda ngaraje ngaratubwiye ngo tuburane.
Semana Pierre Celestin nawe yashinjwaga ko ari we washyize umukono ku nyandiko y'irangiza rubanza.
Noneho mfungwa ibyumweru bibiri ariko nderwa ko akoresheje inyandiko mpimbano. Baraza iwanje abaribu bafata iwanje impapuro basanga sinya zanje nahakanaga basanga atanarizo ziri ku mpapuro zo batwaye. Barongera barampamagara nabwo barambaza ndikumbaza ndabasobanurira ndababwira nti ibyo navuze nta n'ibyo banshinjaga ko ari njye wasinye aho ngaho n'inyandiko ko ari iyanje. Basanga inyandiko atari iyanje nasinye atari iyanje.
Mu byo bahamirije Ijwi rya Amerika bakomeza kwemeza ko Ntabarimfasha Edefonse arenga
kuba uwo ufunzwe nje ndabona nawe ari kurengana, ahubwo icyo twabasaba nk'amwe abanyamakuru abasaba kugira ngo ni kwa perezida wa repubulika wenda munabigezeyo mutubwira muvuga akarengane dufite. Iyi leta y'ubumwe niyo kugira ute guhuza abanyarwanda nabagiranye ikibazo bakumvikana, none nkatwe twakoreye igihugu baduhaye icyizere cyo kugira ngo tugikore. Hanyuma y'ibyo ngibyo twaje kumva tugahembwa umunyururu.
Ibyo iwacu byari nakomeza gushinjiza inyangamugayo ko zaba zarahimye inyandiko ishinjura bwana Ntabarimfasha zikomeza kubihakana, ahubwo bagatabaza perezida wa repubulika kubarenganura kuko nubwo bafunguwe bakomeza kugira impungenge ko bashobora kongera gufungwa.
Icyo twewe twasaba ni ukugira ngo ntibahore baraduhamagaza nk'ubu nkanjye mfite abana wenda batandatu cyangwa barindwi n'umugore njyaga mvuye mu nduru wenda agiye guhanja sinotanira, ariko iyo ubonye ibyamye ahantu ukaryama nk'ibyumweru bibiri bitatu iwawe urasanga abana barambaraye babaye nk'umukungugu, burya natwe tuba dufite ikibazo nk'aho yakagombye kuvuga ngo uyu nguyu niba yaje urubanza rutararangiye neza nk'uko mbishaka bari bakagombye kugana mu nkiko.
Mu bikomeje gutera abaturage inkeke bavuga ko bakomeza gufungwa bya buri gihe nyamara barengana, ariko kandi ari abamikoro make bemeza ko bimaze kubagiraho ingaruka zikomeye.
Umutima wanjye ntabwo uri hamwe, abana banjye nasanze barangiritse, agatama bari barandagize umugabo yarakagurishije hejuru y'inzara y'abana bari bafite, ubu ndani kurwana n'iki n'umuntu nawe nyirazi wari uyindagije. None se ubwo ko ntarakarengana ubuzima umutima wanjye uri hamwe mbona nishora niyo ndama y'abandi nariye, abana banjye baragize ikibazo bakarya indama y'abandi bari bandagiye.
Ikindi basaba bashyizeho umwete bafatiye ko nabo barenganuwe ni uko Ntabarimfasha Edefonse nawe yabona ubutabera. Biteganyijwe ko haramutse habonetse ibindi bimenyetso bishinja izi nyangamugayo z'agacaca zivugwa ko zagize umwere Ntabarimfasha zakongera zigasubira imbere y'ubutabera, abaturage batuye mu murenge wa Mudende no mu duce tubegereye nabo basaba ko aba baturage bareka gukomeza gusiragizwa mu manza kuko bibakenesha kandi bituma imiryango yabo ibura amahwemo. Izi nyangamugayo z'agacaca zari zifunze iminsi 30 y'agateganyo, aho bari bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha igitinyiro hamwe no kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru ku byerekeye Jenoside. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.